Neje.
Amini kwamba wewe ndiye wangu senyorita, toto mzuri sura kama unaneta, yani wewe kila siku nakuota. Asema kweli, mimi nawe tunaendana nyota. Walai, kwako mimi zinasei. Itake mimi, nitakupa wala sichelewi. Na mimi, penzi lako kamwe sichezei. Aya mapenzi ya ni moto, napo nipano na yoto. Punguza speedy basi mtoto, unapokata ya ni soso. Navokata uvunja mkongojo, ukisama ndiyo kwanza unashuka. Pole pole mami juo tani uwa. Betili lo, betili lo, peni maliza chaji betili lo. Betili lo, betili lo, when I'm Lisa, charge me till the end. Give me love, give me love, give me one time. Give me love, give me love, give me two time. Give me love, give me love, give me three time. Give me love, give me love, give me four time.
Watch it, watch it, wow yeah.
Africa, 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 Africa.